Indi ile shimu wenye watu wa Instagram wana reseller wataki mjue. This is the place, phone accessories, everything, name
yes. Yosiku,
kwa lafa wanakujua wana nunu, kwa wanawuzia na 10 times the price. Na ni mwapila gapa 100 million times. Wako na lenses za Samsung, za iPhone, protectors, ndo simu yako ikianguka kamera. So unajua venye kureplace kamera inakuanga expensive. Wamerestock marble phone cases, na kwanza hizi zinaenda kuenda. So rush there before ziishe. Na pia kuna hizi the chrome ones, which are so freaking cute. One of my favorites. Na pia tripods on the go. Kama wewe ni content creator, kama mimi sio kila time kushinda kubebana na matripod. Na this one is so good, and it's so good, because si lazima ustick kwa cover moja, like you can use it on different covers. Si kama ile like venye ilikuwa imetokea. Wamerestock silicone covers, jumlienda mkazimaliza, na umeongeza zingine hata supu kuliko zile za kwanza. Look at all these amazing covers they have at a very affordable price. They wamerestock vitu mingi, like tripods on the go, easy AirPod cases from AirPod, I think 3, and also AirPod Pro, and also this blackout protectors, screen protectors, and my favorite ni diamond glass protector, which is one of my favorite pia. Nimeka simu yangu inakaa vizuri, it's so girlish, it's so freaking cute, and my favorite cases
zimerudi. So Kiwa Archives, the former Tuskies, katikati yo building ya Red na Tuskies, hapo ndo utaingililia hiyo chuo. Ukienda hapo mention Gina sent you, okay? Yes, please. So utaingililia na hiyo chuo hapo katikati. As you can see, just follow where I'm going. Hapo kuna shops mingi, they're like I think 5 or like 10 shops there. So go directly to this shop that I'm directing you guys. Either shop zingine zinauza 500 ama like 600. So hapa ndio umefika the shop. Kwa mlango imeandikwa a big sign, imeandikwa subscriber. So don't forget to mention Gina Senchi. Okay?